rais ambaye namwona mbele yetu ni kijana shupavu kwa jina King Kaka, ndio mfano wa muziki nchini kwetu na napeperusha bendera yetu dunia kote, tunamsherekea. Asante, asante.
Basimkaribisheni, basimkaribisheni, basimkaribisheni
Islando.
Basimkaribisheni, basimkaribisheni, basimkaribisheni
ndani Westi.
Basimkaribisheni, basimkaribisheni, basimkaribisheni
Ju up down.
Basimkaribisheni, basimkaribisheni, basimkaribisheni
254, Mr. 254, 254, Mr. 254, 254, Mr. 254,
okay.
254, Mr. 254.
Men lie, women lie, Buddha bado numbers don't. Chilling na watoi wangu wako busy, connect the dots mtani koma
sana, sana.
Niko busy na sabu commas, bado boy mwitu, no issues na chipo za Altona. Ulimi na dribble kama Suarez, na finish a Cantona. Bado na predict the weather, Nite Francis Ngwata. Maskini walipata, ona matako inalia mbwata. Bado best year, imagine it's not my best year. Wachune masikio watoi nyinyi menisikia, kama ni bazi meshinda za Nairobi West. Madem nasiko kama Taribo West. Mr. Millionaire, I'm the best.
Basimkaribisheni,
I'm the best.
Basimkaribisheni, basimkaribisheni
Mombasa.
Basimkaribisheni, basimkaribisheni, basimkaribisheni
Kisumu.
Basimkaribisheni, basimkaribisheni, basimkaribisheni
Nakuru.
Basimkaribisheni, basimkaribisheni, basimkaribisheni
254, Mr. 254, 254, Mr. 254, 254, Mr. 254, 254, Mr. 254.
Kama ntizi ni kondani, kama ngoma za lavidavi. Wameni trust kama mwenye nyumba, na mfanyi kazi kame kacha kacha. Hawa na wachapa chapa, na tuwezi fanana Buddha, hata tungeitwa mapacha. Na niko ndani ya fani, ndani ndani ka Alphonse Makacha. Most videos ni mimi, most idiots ni nyinyi. Hizo pembe zimemea, KWS okupe trimming. Pilot ame wave, tuna jump off kakorin. Bado na call ex wangu, niko na ma model foreign. Na icing on the cake kama wedding planner. Na flow noma zaidi when you plumber. Bado King Kaka ana tambo.
Basimkaribisheni, basimkaribisheni, basimkaribisheni
Tanzania.
Basimkaribisheni, basimkaribisheni, basimkaribisheni
Uganda.
Basimkaribisheni, basimkaribisheni, basimkaribisheni
South Africa.
Basimkaribisheni, basimkaribisheni, basimkaribisheni
254, Mr. 254, 254, Mr. 254, 254, Mr. 254, 254, Mr. 254.